TeamSafi.com.
Money, how yeah. Massina.
Cut the rust in the building.
Cut the rust, cut the rust. Baba post the night.
Whoa. Swinyi bana kunyo pabu na kwepa visha wishi na sobishi nela lizi so kwamba na fuko mkabu na nikishinda maskani na toa kitu ni mitego ni mitege na so kwamba sina issue sina beef ila madui kama wote sina wivu kila siku mina vibe kaba zote yani kama nimefulia ila mifuke metuna siku shikoki kamali minoga na ngeze token. So kama sina hella, sina dope peze kamba 50 nampa yote. Cheki nimetumwa nyumbani, mini pambane, nsichoke. Washizo penda kiki, ndo kwanza na gawa tope. Badala wa taxi na panda boxer. Ata shide wenzito siwezi kopa. Safara wa kenge hatimbi nyoka. Yo makini utokwa jini, ukende keze mieza ofu yani. Kama sina hella na vyetunze mesabu. Yeni amini zera kati, ndo zanipa gathabu. Mieda rati, ndo inawaba sababu. Hawawezi jitafutu, wana yuta, zona kosa mashabu.
Yeah, ukini cheki kama misina. Staki show off, mina make it though. Wezaku wali pima, kazima. Napenda low profile, indo lifestyle.
Vikoba na lipa kasina dena. Mpunga kutoshe na sina fame drum. Koni nipo njema. Na wengi zia nimepigika sija demo. Na chomini nimefulia kumbe shimo ndo nimetema. Yani sish kama wow. Yua mchongo takuwa wungo kona chuki madharau. Nipo mbele mazabao now. Wanabaki na mshengao kwa kwa duos na kwa njema ndo nazido pige bao how. Kama sina niko sina kama nazo. Na vyotamba niko mtaa kama pina na mikazo. Sino kimia kwenye vyanzo vyecheda. Wanapima na sambaa sumu ya kirusi wananita kinega. Na dress casual na flex na stay humble. Kwa taswira nimefulia ila mfukoni na mipango. Stress kiwango cha fake ya reporu wa tambo. Yani kama sina hela la simu ina full bando.
Yeah, ukini cheki kama misina. Staki show off, mina make it though. Wezaku wali pima, kazima. Napenda low profile, lead no lifestyle.